Well, oh, I'm talking from experience and I'm going to pass it on to you. Yabona intombazana, ungabi intombazana nje. Be that girl. Be that girl egezayo, eyithandayo. Bathi maybe behlangana nawe ba babe nalokho nje seyilona. Who does she think she is? Yabo. Yabo masikhuluma amantombazana sethu, who does she think she is? Just know you're that girl. Hey, lo ucabanga ukuthi uyini? Lapha usho ngenono ukuthi ucabanga ukuthi uyini? Ibona abacabangela ukuthi uyilo nto. Understand? So nje be the girl owner. Ugeza ube muhle ufake iqhoko singonakelela uthi unyathele ngabantwana base bazophakeme o kanti cha ugeza okuzwana nogeza okuzwana namanzi ukwitha. Nje be the girl uthi ngubo yakho skedi sakho sifishane uthi thanga wabanjani uthi baby oil ethangeni lishine ithanga. Nje be the girl nje. Asethu gele me ukuthi ukukhudla ngenhlamba uthi no, I don't entertain that that kind of stuff. It's not in my level.